wauka Yesu wangayu ndi wa moyo wandipasa moyo osata wandipasa moyo osata wauka.
Good Friday at Word Alive, friends calling like where you at, invite everybody that is in your house, Nyibugu Church City, boom boom, everybody packed at a blaze ground behind Blanta Market, Grace Chapel, kufina digula digira good news, digunye dira guhuka, wa Yesu wa kumamba, yimigani manja mwamba, kalingechi kumenye dance, zimene munga banga, mumayaka mpaka mama wa, bano muna bona musa pwekese, hey.
Wauka Yesu wangayu ndi wa moyo wandipasa moyo osata wandipasa moyo osata wauka Yesu wangayu ndi wa moyo wandipasa moyo osata wandipasa moyo osata wauka. Ifa inamulepera masiku atatu wanauka. Ifa inamulepera anauka nso.
Now let me wrap it up. The wrath of God was in that cup he drank. Anajimeza chikocha tuntu tuntu. Yesu ndi mulungu ndi muntu muntu. Maine na kubajikidwa ndife. Analo wa malomo athu kuti ife. Ife zapulumuke tisakhale pansi tiye ndidzuke.
Wauka Yesu wangayu ndi wa moyo wandipasa moyo osata wandipasa moyo osata wauka Yesu wangayu ndi wa moyo wandipasa moyo osata wandipasa moyo osata wauka.
Inalepera, ifa inalepera, inalepera, Yesu anakonjeta. Inalepera, ifa inalepera, inalepera, Yesu.
Wauka, Yesu wangayu ndi wa moyo, wandipasa moyo osata, wandipasa moyo osata. Wauka. Ifa inamulepera masiku atatu wanauka. Ifa inamulepera anauka nsoka.